J-Flow and music right now. Pamoja na DCN Just Production. Minenga amanya kwizale kakosi. 4310 7245 Fun Boy.
Waya na kwamba DCN you want to say goodbye. Waya na kwamba DCN you want me just to leave. Lega mafanga wago tinga tinga swani geta mkwani afala.
Ulijua mina kupenda for good or bad. Since long time before, na 247 we belong together. Kumbe tiza tamba kadiadu tuayo. Letamba kadiadu tuayo. Akuni drara suru vineli. Tichima kadiadu tuayo. What you gonna do now? Akuni drara suru vineli. Chika nisilu wale kiro mesele ya cheni cheni.
Wayanda kwa nisia nisia. You want me say goodbye goodbye. Wayanda kwa nisia nisia. You want me just to leave.
Lela mafanga wame tinga tiba swani. Yeta zutwalu afalu. Lela mafanga wame tinga tiba swani. Yeta zutwalu afalu. Uvivu nyambangu tareji. Sangu sangi kini kini beame sele ya ichosu amadu jazu. Akusuru nilisingadra ningoni ya kumbeti. Fatamba kadiadu tuayo. Letamba kadiadu tuayo. Akuni drara suru vinendi. Tichima kadiadu tuayo. What you gonna do now? Akuni drara suru vinendi. Chika nisi wale kira mesele ya lele.
Wayanda kwamba nisia nisia. You want me say goodbye goodbye. Wayanda kwamba nisia nisia. You want me just to leave.
Lela mafanga wame tinga tiba swani. Yeta mtualu afalu. Lela mafanga wame tinga tiba swani. Yeta mtualu afalu.
Wayanda kwamba nisia nisia. You want me say goodbye.
Lela mafanga wame tinga tiba swani. Yeta mtualu afalu. Lela mafanga wame tinga tiba swani. Yeta mtualu afalu.
3D Records, Records, Records.